that you're my own. You're my own. Kagabi maingo. Nja kusumoka nawe no sepeto. You're my own.
Dunolukundo lunde se nyonta.
Kalevera nange.
Nawe open your heart. Nange na ingira.
Kayuki, my peace of mind. Never send a mami ya kuzala. Only you, sina mulala. Kayuki, my peace of mind. Never send a mami ya kuzala. Only you, okwana kamuli.
Baby na kupenda. Baby na kupenda. Baby ya una kupenda. Na kupenda. They give me more pa-pa-pa. I like the way you give me ta-ta-ta. Tuli wa mo, kabubi kumata. They for me, they go shata-shata.
Ku Valentine named you, baby. Ye kwa mpesa we sama kona. You know fitting me angel. Kamere kusuwani woma. Kayuki, my peace of mind. Never zane mami ya kuzala. Only you, sina mulala. Kayuki, my peace of mind. Never zane mami ya kuzala. Only you, okwana kamuri.
Baby na kupenda. Baby na kupenda. Baby yangu na kupenda. Na kupenda. Baby na kupenda. Baby na kupenda. Baby yangu na kupenda. Na kupenda.
No retire. You knew it from the first time that you're my own. You're my own. Kagabi maingo. Nja kusumoka nawe no sepeto.
Muchotala black now. UG. Mungu atubarikie.